ndi rudo harumanikizwe. Waona rudo harutengwe urwo ende rudo harumanikizwe. Waona izwaga ukaba undosungwa ukachiva uchava. Waona ukaba undosungwa iwe ukachiva uchava. Amen. Money can't buy love, love can't buy money. Oh, na baby. Gapandairwara, ndiyo nguwa ya waga ndisema. Shei, waona na ikufunga apandairwara, ndiyo nguwa ya waga nditisa. Oh, waona. It's alright. Wandiroda siana nenewe ndichawana wandiroda siana nenewe wakatwaga waunoda siana nenewe uchawana wa waona
what the man says.